I'm going hard, I'm going high. One bill of squad, one commandant. One for the peace, one for the streets. One pecky yake, one quid of heat. I'm going hard, I'm going high. One bill of squad, one commandant. One for the peace, one for the streets. One pecky yake, one quid of heat. One star Saudi, don't care, na watu power. Niko proud African plan too. Na posema na kamia katu swab. Mola yuko na mikira one two. Heshim na posep, na popiga kip. Kono moja huku sina help, niko bali. Gas gas pita kira hali. Kwenye njia zako unapanga mistari. Pita kuotea mbaka zari. Ishi kwa kujua kila siku utayari. Imani mbona si mbona wangu tulinde. Nikipata kike ni kontroni siinge. Haraka na sanuka kama mtoto unilinde. Maisha bado msondo goma goma na sikinde. I'm going hard, I'm going high. One bill of squad, one commandant. One for the peace, one for the streets. One peke yake, one quid of heat. I'm going hard, I'm going high. One bill of squad, one commandant. One for the peace, one for the streets. One peke yake, one kid of heat. Nani alisema kama neno anaua. Sifa za kupakwa rangi zina wasusua. Zua, jitihada unifanya kuwa. Kila mada kama sio mada undagundua. Kivuli huja bada kumfua. Najua, ota bada jana kutusua. Dona kaza msore, sifa kamidore. Akiri unaituma kwenye kila shohore. Na kambali na ikimbia simfuli. Mbubu nina basi nita kuwa hata kuli. Niwema kwenye kila mashuhuli. Chaka chaka na chaka visha misuli. Zuli kiongozi kwenye kila njia yangu. Mokozi na yeweza okoa jina langu. Kiongozi kwenye kila njia yangu. Mokozi na yeweza okoa jina langu. I'm going hard, I'm going high. One bill of squad, one commandant. One for the peace, one for the streets. One peke yake, one quid of heat. I'm going hard, I'm going high. One bill of squad, one commandant. One for the peace, one for the streets. One peke yake, one quid of heat.